Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem talatare sappo e go'o lewru mars hitan 2025 yamde sappo e jeegom dablike silima e chapantenay e joyi maison la presse bamako do jottino on kabaruji de kiki hande woni Alice Cissé kanko sedum daw wonto boggi jande to Michel M Kambe janginde le lamu mena kabe galatu le nyalom hande o kanyu en kan joddimu M Sindam odo anyaka gouverneur region o bami dum altiner kenya Hussein Amion gindo lamido parti mo noddirta le nyalom hande o kodiam kanyum ko wadi noddango fewde e malin kobe do beme ande kessede altiner kenyem yalla leedi amen din wordi le nyalom hande o kan heba waytade dabereji kewdi wondi o holliti mo latal sababu leedi amen yalta o do tiddal yom bayb heybe kurtinaabe wardi le galleji moddi hono fu way wadde yalla jonde mu em an heba newad to dossier la semaine am nyalom hande o memi hala mudo mo garabe dal fam e le journal amen gal secret den sembe kabaloji de joganom kiki hande bisimna modom hedaani dum gouverneur région menaka kanyuka sindi jobdi monsieur M janginobe gombe le région menaka be jabay bamtoyde to golle mu em le nyalom hande o do an nyaka o bami dum altiner kenyam sappo lewru mars wadi dum do chagal noddan ko wadi fewde be do monsieur M tinno warta le région o fa jangina tud le college gondi le on do nokku fa keben famtar kedde mawdu sama siko
be mbara tema doro e chapono njo e go on yimbele be an nya o yoy do mun en ane mabbe njeddo be lycée tato be jardin dafa kado an nya gouverneur o yo chagal jidal mabbe to gouverneuratu ngal e mudun hewbe ngarbe be holti wiide nan gondani darnugol njoddi mabbe tafu mette kadiado musul en e tawde fuf e le kado an nya holtan wiide njoddiji mabbe di sindete fuddude go avril 2025 dun don holta wiide be kaban njoddi mabbe lewru mars nduke goto ardibe kap holti min wiide fa goto janginobe ngaray non fuddude golle chagal la noddango gouverneur o micen wiide janginobe hewbe ngalado kan tawede gilla hitano 2012 sababu rafnde na gube do hultata wakat juno hultan wiide janginire urtade region of fufo e gidama warde le ngalure minaka joni anyaaji lubbe kinni jande mudum
fedde monsieur M Chin be sappo e joyi lewru octobre hitan 2016 kanyum en ka holti wiide gouverneur region minaka o kanyum ka yaawi sanne bamde odo anya ko woni sindude joddi monsieur M janginobe on do nokko o jokkine hala do kanko Ousmane Almoudou jottino hala mabbe o ka wi monsieur M be an landina jati fuddituude to golle mu M ga abe kasindini denago mabbe hunchine hoore fa keben famtare anni ko o wi Oumar Waygalo.
Les enseignants n'ont jamais refusé d'aller à Menaka.
Il faut que Moussenga et Tchala Kurfita de Menaka. Mimbino d'Abrejit, il faut Pied Dohen, Yel Mbrifito. Kawatu Jono Kanko, gouverneur Ami Ania, Tachudin Job Dijimape, Mingara Minin Domin Daro, Darde Amen. Comme Mbi Hunchin et Hore Arandefu, Moussenga et Kani Lenre de Fanjahali Oto Noku. So Bindjihidu, Ekat Engalure, Menaka Detan, Sedesa Iki Menaka and Diana Guala. Miren Kaja Mijengi Dita Etaweli Nokul and Diana Guani Mutun. Ko sakiti ko toraji kiwde ngade fiwde amen min kalni lamo wala fuko huntena hore dun yafa fi muse ngabe njahno kule do dena go huntena ko
c'est difficile que ça sans garantie de sécurité
dido kabaruji fu ono bay tottudo hakilaji modom do majum do hello amen Facebook na do compte X an heba jonte dir jom monsieur M janginobe le commune mo be noddirta sidibela ana le cercle bafloobe yimbel mu em kam e ka fu eggino ko o yimbel jang ci ko jangintebe kam en tambe joppito mo yimbel bemba be sanne le ko fewde o do kabaru kam en ko wadi noddan fewde kan ko be lidi amendinga wala fu jababu ngada do fewde e mabbe tafom altinera sapo lewru marsundo yimbel jogibe kaborde kam en ka nati le misir ne be noddirta sara woni le nokko o holbinito yimbe non holitiri wi de secrétaire général soudou merindu be do yimbel banti daba be do yimbe fe goto do heba en bawdo falade be duku fewde o do rafinde nawo gondo hewde sambile nokko o yimbe le gombe tumbe kanyum en ka ana narda kana ko be didi amen di tinno wada ko waifu yalla wada imadaraji fa yimbe le gombe tumbe an heba riwodi hajeji mu en fedde parti mo noddirta convergence pour le développement do woni kodem la ardido dum le nyalom hande o do woni Hussein Hamion gindo kanyum do wadi noddango fewde malin kobe do beme ande kesede yalla lidi amen di kanyum kan heba waytere no wordi wadi dum altiner kenyem odo gorko kanyum ko holti wiide leedi amendi le nyalom hande o ka sembe e doole wondi marrede won dati kewdi do holti mbi mawdi joker le nyalom hande o yala leendi tiddala ne woni fewde mudu le nyalom hande o kanyum ka hebe ne jogalal fa keben famtar kedde Oumar Waygalo
Hussein Aminio Gindo hollitiwde an wemba sanne nyalom hande no kabar waydinde na goori e leydi ndi tiagal mudo yuko lam hakkunde jo domtira ko an heewi gollide an gonde tanude koyde kunayri bangal tetude gubede kabordo mude fa ngatte golleji ko nuddata DDR o tilikase o ngingi lamu o no golleji mudo gorri kunayri bangal dati politique kanya fa yotto yo no gube join kabordo e gorri o do ministre kiddo kuminido kabaru jande leleedi me dindi Halidou no basiji gonde hebirde sembe leleedi ndi o nyalom hande o talka ko kanya tit Allah jan yahatan beedo leleedi mali o hali nyalom hande no odu dati kandi nangede honno sariya holli triwid leleedi ndi o wi fedde hani jojinede yewte yalla mali ko be tampere mudo no buyto fa denago hewte e leleedi mali ndi fuf o wi nyalom don handlanne leleedi ndi faahumo fu hollita metti mudun mo jabanayno golleji di ngori furdu hala do timminta do do wi le ko warta ko be garan nangudo hen dati yalla leedi ndan somto do woni nyalom hande no
kawrtal pawingal elo yano goji ngatel fewde rewbe wadi asawere jitti lewru mars 2025 bamato bamako do gallo kawrtal kay latke wakati juude rewbe janabe kanyum em holitidde tidalaji ngadaadi fewde mum holitidde dum mangal padem e leedi amendido fedde be noddirta one stop center kanyum landini gallo kawrtal edum windi ele imadaraji kertana di nyaloma kertanaado rewbe bele adnar allan jaminaado asawere bittine fa keben famtare anni ko sita sidibe hebanem do majjum
le watti ma wonde hande ne adunya fo hande bonnalaji bonde ana ade fetude e rewben dungu holliti kango maymuna jonguna dambeli directrice pays centre canadien d'études et de la coopération internationale
les violences basées sur
torraji ngatti de fewde rewbe yo torraji ko uri fu hebude sembe ile adna rundu dun yawti keri leede ne de debbo fu mo jida torran way wadede fewde e mudum dun yaage mawdo se den keddi halde dum fa hitane 2025
kango lieutenant colonel assistant traoré horaji one stop center o wi le thème da fuku yata chafande joy e jukngoji bonalay ko watte fedde de roobe ben ana winne le goldiram en hitane fu
chaque année hitane fu no wardata duube en garan foti plentiji temdre komi mata duube goddidu din yaha fay plentiji chafande jidina chafande joy no do famdir fuf min kolla adnar ndu fu wiide roobe be jabata bonandaji ngade fewde mudu en fa torraji ngattede fewde roobe di dala wajib sina sariya tabe
d'abord appliquer la loi
mitinde fa hannen le wi kanko horeje one stop center police national yargo dorgo je nanal modon dungu nati sabe jati hokki modon bonalaji din semme fetude rewben
studio tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yombaybe heybe kurtintabe yaadi li galleji muudi hono fu way wadde yalla jonde mu em kanyum kan heba newad to san hakkune mu em yimbe gombe tombe fa keben famtare do golleji fu wordi an ko lalle tangara heba nem do majindo festan modu sama seko imar wagalo
mbirki surba lato sababu neewu nyaato israabe makko no holtiri yimbe le hewbe bomako e kajolo
ko nyom so kura
so debbo jombaajo wari le galle an hani iwduno hani wurude fati yaha do hebi fuf an hani haybude israabe mudon gonga sa wari da anda arwa hebude chadele kala hani andude neddo fu gondo le gallo yawano jugiroda dum sa wadi non tan a hebata chadele israabe maade be du jugiroda dum en hono saraabe maano sa wadi no a hebata tidal la fuf e jonde maada
yo kawral hakika hakunde min israabe ambe teddugal tan woni hakunde amen non cedri madame fufana malasa traoré du chapande jeddi hande kulukani uje wakat jun o israabe makko be nambara njeddo kedana ko hali bangal sirri ngal lo kawral
nani mura musoche
jam e dejer ana en nokko ko bimbe ngadna kam fo be ngadna kam so jombaaje wori le nokko mi halnan dun mi yaha tawi do mawra maada ar hani wadde yalla jam e dejer ana heddo e nokko
aje ngay ngay mana
mohammed ben sherif jaba yo dunke finatawa bomako do e bi mako sirri neewmuya gondal israado yo ele teddugal e ekintingol e famu ni suuji nokkudo obama
bor la base de l'éducation de la personne
dum fo an yo wido mbirki joomun so neddana resa debbo ar hani ewde yalla attabiyaji moddo an jaadana yalla finatawaji moddo an jaadana so ngadira non tan ngurnda modon yafata fi
dewgal juhotake nyata fi ciagal landidal e wattu juddo no holtiri docteur Moussa Cissé andan o neddako o beedi wiide dun kala galle e mbirki muɗum kambar ɗum no esiraɗo no hani muñude jalla mo hunjana hoore ko esiraɓe makko dontanimo
e aujourd'hui tout le conflit
ñalawma hannden o caɗele mawɗen gondi e matede ko nayiri bangal mbirki kañe fina tawa meɗen ko ɓuuri hewde sukaɓe rewɓe fuu jiɗa heddade ley galleji mawɗi tawene saɗa ley galle mawɗo nden keɓata himɓe e
yurmeɗe
ɓeɗo cefiɓe ɓe ka fuu fo holti wiide yalla dewgal na laato gilli tan na heƴata aɗa hannde ɗum ɗo dawranu esiraɓe maɓɓe jaɓɓente bangal nesuji e mbirki
sakiraɓe heeɗiɓe andom ko woni hakkillaji moɗon banggal no golleji amen ɗi yartani fuu ono mbawi holtide ɗum so oni o noddi oɗo numéro o gaɗam capan jiɗɗi e jeegom capan jeenayi e jitti capan joyyi e jeegom capan joyyi e jeegom min gaɗan komin mbawiɗi fuu yalla mi keeɓa hunccande hoore himmeji moɗon soni o noddi oɗo numéro oɗo journal kañi e magasine ngal o jokkita joom o fuu ono mbawi hettade ɗum mere mere do golligal ngal ɓe noddirta kono fuuni o gaɗam 37 321 fanɗi fa fuu kina tawrɗon buɗnoga crédit ele téléphone moɗon on fayi so fewi muɗo ka taccitake ittede fanje hefe nokɗo e seeɗa yewtere amen nde walam jokkitade wassalam magasine amen kertanaɗo rewɓele ñalawma hannde o ana fawi e dow rewɓe keñe e lewru o ramadan lewru koor kay wakkati tedduɗo sanne juuɗe alislama en ɓe le leydi amen nde rewɓele ɓe darde mumen ana mawni sanne le on ɗo wakkati kamɓe woni gaɗoɓe immadaraji beete fa defana yimɓele ɓe ko wayro kamɓe ɗum woni gaɗoɓe immadaraji fa defana horoɓe ko taccira korka mumen almami en ɓe kañum en ka holliti wiide ɓeɗo rewɓele kañum en ka heɓan baraji muɗum kiɓɓuɗo to allah subhanahu wa taala ha yogaɓe kañe maɓɓe kamɓe ka ana tiiɗi sanne juuɗe mumen waytirde no gollirtale hitande so ñiɓɓami fa korka ka yottike hono fuu ɗiɗo golleji wordi le ñalawma hannde o fa keeɓen famtare anni ko fatumata ko jo heɓani em dow majjom ɗo fettango Mawdou Sama sew ko emi e hoore en kiire jaam
ɓe gendiraɓe indiraɓe bandiraɓe rewɓe e ɓiɓe rewɓe ɓe kala gollirɗe ɓe fuf fona hujja imade yalla landinde mbayrari madame kone sokhna Coulibaly gollole banki goto bamako ɗo holti wiide wattingol wattu o na newna golle rewɓe ɓe ka noon o holti wiide telaji ana ɓili kabar muɗum banggal kewal golleji le galle
mi dartam cuuɗe wakkati 14h30 yaade 15h mi tawtodira ɗom jomka e golloɓe amen ɓe mi moƴina kenkeli ba boyri jus kaye e ko nandi muɗum golleji ɗi kana heewi so jamma ila ñalawma ka fuu miɗen gaɗa hen komin mbawi fati wakkati o yaaha yoppami ɓeydade juldeji amen fa yetto du'awuji ɗi min gatta ɗi wona ko niwi ka gam miɗen gaɗa komin mbawi
hono sokhna golle ñalawma rewɓe hewɓe mbaltoto le mali e wattu lewru korko ndu immade hakkude 3h e 4h fajiri yalla hinade koroɓe kañe ɗum no sukaɓe galle goni yogaji e golle rewɓe le lewru ramadan keɗono ɓeɗo rewɓe to yuroso e bamako
mi immoto ila fengo fajiri mi defana yimɓel koroɓe ko wayro mi gaɗan ɗum yalla miɗe keeɓa baraji so wona ɗum tampere muɗum kana mawni sanni caggal somi wayrike mi wawa leltayade kasen sukaɓeɓe du jahoɓe école beete mi landinaɓe kamɓe ɗum miɗe landina ñamdu am taccirtendu korka ko jeeyam min ɗo jamma mi hutida e fourno an o woni mo defiranmi ñamdu mbayrari ila 3h ɗummotoon
yo alhaaliji matiteɗi sanne le immadaraji yimɓe galle mawɓe galle tokkay tomiña bankas e tumbutu jetti sanne golleji rewɓe wattu lewru ramadan won holtiɓe jaati kamɓe gooni nuygal nduɗo lewru
defugol mboyri kenkeli ba liptom fayetto boisson fuu rewɓe rewɓe amen ɓe kaso gonga o eɓe tampi sanne allah yoɓɓe aljanna e golle koɓe gondi wadde jomko korka ka do rewɓe ni woni tinnare rewɓe kay immadaraji mumen ɓeydoto so korka ka wari
ɓeydade golleji mbowaɗi debbo na yirwna gilli korka yakawere e golle hinade bandum e fabali amsaɗaji galle ka noon ɗiɗo golleji ne wana fewi rewɓe yogaɓe saabi alhaali gondal meɗen kanko andan o neɗɗa ko yakouba dogoni namila wiide debbo no hani lannade ɗiɗo wattuji ɗi
debbo mo landinaki fa gasa wawa fewi daranade kulleji ɗi yimɓe hasindini e muɗum wakkati korka ɗum jaati woni sababu rafi dewral li galleji kewɗi wakkati korka debbo o wawa wadde immadaraji kanɗi waɗede ɗi fa darano yimɓe ko ñamata saraɓe kañum en ji landinde sukaɓe mumen rewɓe fa gasa yalla ana wawa daranade ɗiɗo kulantereji fuu tawi luttodirgol waɗayi
darane mabɓe famɗa fe e le immadaraji kabaru korka no holtiri docteur Tidiane Diarra o almami bamako ɗo e le aslamaku mbar jari rewɓe famɗa fe so ni ɓe kinniki kabaru muɗum no haniri e wimakko
immadaraji ɗiɓe gondi wadde fa ɓe muinana yimɓel koroɓe ko ñama ana jata hono rewgol allah ɓe gondi wadde wonde ga yimbel korobe hore du so tacciri korka mu en ko be defi ko dun dube keban baraji mudum imminobe yimbe bete so wayro kanyu en du odo baraji hebata
yi hultin wiide gulleji robe be dan mawnude watundu do lewru barkindu den no yi hultinde debbo golle mudum sotonde didi e watu lewru barkindu du sabi beedade e ko wowi gollude ko mo hanidun hinade ko wajjimbida e lendudo lewru du doni horde